imjovo yebooster seyatfolakala inikete amasotsha akho emtimba emandla langetiwe ekulwiseni nesifo se-COVID-19. Ungayithola ibooster nangabe wagwema nge-Johnson and Johnson sekwendlule lokungenani tinyanga letimbili kuya etulu noma wagwema nge-Pfizer yesibili sekwendlule tinyanga letisitfupha. Phuthuma, utfole kuvikeleka lokwanele. Nangabe unembuto, shayela le nombolo 0800 029 999.